taking over me. I wanna sing your melody. Something's telling me utani fanya mini cheesy. Situpenda nenda yoche tukua hadithi. Baby, you and me njoo tuwe zaidi ya marafiki. Nimekubali matokeo kwako nimezama. Nimekubali matokeo penzi lako sawa. Nishakubali matokeo kwako nimezama. Nimekubali matokeo penzi lako. Shida na sahau. Don't wanna do this with another. Ukinikusa